la faina na lo, faina 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 la faina na lo. Osani funa paja ne kwatila, chikondi changa unachitaya no chisula. Osani funa paja ne kwatila. Unanitawa chifukwa nilichuma. Monica, 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 Monica. Faina na lo, faina la faina na lo. Faina la faina na lo, faina la faina na lo, faina la faina na lo. Unaenda, unanisula, unanisia weka, neka chifukwa na nzeli bechuma ine. Si hapa wani kenga wina, hapa nilina winangu. Unana Nisekelele, nisiye nivele mushe. Osa nipweza makudala, sinifuno lila misuzi. Senina lila kale, kale. Chikondi nasula kale, kale. Monica, Monica, Monica. Jani kwa tila, chikondi changa unachitaya no chisula. Osani funga, pajani kwa tila, unanitawa chifukwa nilichuma. Monica,
ZPushUp.com.